finally man you're the one touch. Kubanga baji bamenya mu fast stuff. My one kubila was an easy papa. Hey, baby easy papa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby easy zai zai. Ende wange nasiba yo. Emwezu kuma wange zamu banda. There's no way.
Wachimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo ketu nye kwake kwake. Wachimanye yekwe kantu kange. Mama yote kuwa mani kwa chigata. Nina wete takadata. Baby baby na kudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawaru kama, luli walu mwe wake. I don't believe in God. I don't believe in Jando. Nesawaru kama, luli walu mwe wake. Nzenali manyoli one touch. Kumanga wanjiwa menyamu first half. Na ye wankubira wazirizi kwa kwa. Hey, baby kwa kwa. Luli mumi ake yali one night. Kauli wenzu kuka you are my first sight. Yeah, we walk cool and rock as a zai zai. Hey, baby, zai zai. Mama la yonze, kubo mani kwa chigata. Nina wese takatata. Baby, baby, nakutata. I don't believe in God.